muso senantolanta buna gun kan farafina kan musolakaw ta muso kɔrɔbalenw ko don mali muso kɔrɔbalenw bena u niyɔrɔ ta kan marɔkɔ kɛnɛ kan san wɛrɛ b24 barisabu u ye sebaaya sɔrɔ laginɛtaw ɲɛkɔrɔ kanankolo celu saba mali kanu na a ɲɔgɔnna tana senegalikaw fɛ kunu tarata desanburukalo 5 san 2023 yi na a ɲɔgɔndan be don kan muso kɔrɔbalenw ta eliminatwarew ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filana an'a laban kosegini hukumu kɔnɔ tagali la bamakɔ novanburukalo tɛmɛnen 3 san 2023 yi na mali musow ye see sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ laginɛtaw kan cili 7 mali kanu na hakilina jiginna ɲɔgɔndan nunu fila jaabi y'a to ni mali muso kɔrɔbalenw y'u ka sɛbɛn sɔrɔ marɔk tagali sɛbɛn kɔni mali forobatɔn degili karamɔgɔ salum useni mohamɛd ka muso senatolantanaw tun y'a yira k'u bena u cɛsiri kosɔbɛ walasa u na kalifikasiyɔn sɔrɔ cogoya min na laginɛ ɲɛkɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ an bena celu 20 de don laginɛ kun an tɛna tamakiya k'o kɛ a be fɔ min ma ka ɲɔgɔndan negosiye an tɛna sɔn o ma cogoya si la an bena taa sebaaya de ɲini laginɛ ɲɛkɔrɔ kɔsegini ɲɔgɔndan na o ye mali senatolantanamuso jɔkɔlɔsiba fatumata karantao kumakan ye ɲɔgɔndan tagali kuncɛlen ka se kɛnɛ ɲi kan laginɛ ɲɛkɔrɔ eliminatwarew ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako fɔlɔ kɛnɛ kan santrafrike binna mali ɲɛkɔrɔ celu 1-7 mali kanu na kɔsegini na mali tilara ka sebaaya ta kokura santrafrike ɲɛkɔrɔ celu 3 kanankolo voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don